kukho konke lokhu okuqhubeka emhlabeni. Singasayiphathi nje izinto ezenzeka usuku nosuku, impilo ivesi isiphakele khona singakulindele. Abaningi bakuthola kunzima ukuphila kule ntaba yokuphila. Kodwa besothini uma kuwukuthi impilo ayingakho kuphela ukukwazi ukutabalasa usuku nosuku. Angibingelele kwamukele futhi engosini Fresh, ngingusibonelo Bhithiwe kaNgema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Angasanhlobo ukuthi kuqhubekane empilweni yakho njengamanje, okuhle okubi, okukushonisa phansi kabi kakhulu. Kodwa wena uyakwazi obhene nakho noNkulunkulu, futhi uyakwazi futhi ngeke ungabazi ukusho ukuthi noSathane uyakwazi futhi ngesikhathi ezama ukukubhozomela esebenzisa ubuthaka bakho efuna ukukususa uNkulunkulu uqeda kubuyisela emumva le owase uphumile khona. Futhi ngesikhathi uzabalaza uSathane edlala umasigcozo wesihogo ngemizwa enhliziyo yakho, kuye kuzwakale nembala ukuthi uNkulunkulu kusengathi uya ngokuya eshenxa kuwe. Kodwa uma kwenzeka uyithola kuleyo ndawo nini nanini, sekuyisikhathi sokuba ubuke futhi ngokuhlukile izimo zakho engacaci ukuthi zibheke kuwe. Uzuthi engqondweni yakho abazi noma ziya phambili noma ziye emuva, ngoba imizwa ngeke uyethembe inokukitazana, yehluke ngamalengiso oqobeni reality lwento, ngoba yona uqobo lwesimo sakho nasi. KwabaseRoma 8:35-37, ubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Uthando lukaNkulunkulu lunamandla amakhulu amangazayo, lujulile, luqinile, luthembekile, ngangokuthi akukho lutho sanhlobo engakwehlukanisa nothando lukaKristu. Kungebe ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambase, ungabi nanto yokugqoka noma ingozi noma inkemba, yebo akukho lutho nolulodwa lwalokho olungakelilokothi uba lukwehlukanisa. Futhi ngenxa lothando lwakhe olukhulu ufuna ukunqobisa imizwa yenhliziyo yakho, ungaqondi inqindini asiphakela noma ngabe yini le ekuzwisa imidlundlu kumbe ekuhluphayo ekwenza uphose kanzima umbalane. Kahlehle uqobo lwesimo ngolokuthi wena sihlobo sami ungaphezu komnqobi ngaye okuthandayo. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Uyithole devotion eFresh nsuku zonke, sithumele WhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ungangena kuSpotify, Facebook page yethu, kunjalo download i-app yethu kuzonke lezi nkundla. Igama olicofayo linye lithi Izwi Elif.